Mwaramukanya amahoro mwese muteza amatwi imbo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 26 z'ukwezi kwa munani mu 2017. Uyu munsi turaho umwanya batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ku biganiro tumaze iminsi tubagezaho. Aba mbere baratanga ibitekerezo ku biganiro twabagejejeho muri ibi byumweru bibiri bishize, ibiganiro byavugaga ku mvururu n'ibitero bimaze iminsi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwitinzwa ry'amatora yarateganijwe muri icyo gihugu mu mpera z'uyu mwaka. Abatumire bacu bari Sebishyimbo Rubuga Jean Bosco, uwo ni umushingamateka wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Moise Nyarugabo, umukenguzamateka wo mu ishyaka RCD Goma ubu riri muri leta, Jean Bosco Barihima, umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ARC riri mu ihuriro Rassemblement rirwanya ubutegetsi, hamwe rero na Kafarire Ombe Nyamombeza, umunyekongo uba muri Finland ukurikiranira hafi ibya politike muri Congo. Abandi tuza guha umwanya n'abatanze ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi gushize, ikiganiro cyavugaga ku matora y'umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Abatumire bacu icyo gihe bari Faustin Twagiramungu, impirimbanyi ya demokarasi, akaba yarabaye ministre w'intebe wa mbere washyizweho nyuma ya Jenoside. Twari kumwe na Jean-Claude Ruzigandekwe wo mu ishyaka FPR Inkotanyi, hamwe na Alphonse Bizimana uri mu bashinzwe urubyiruko rwo muri diaspora hano ku mugabane w'Uburayi. Twari kumwe kandi na Padiri Thomas Nahimana, umukuru w'ishyaka Ishema, akaba anayoboye leta yashinze ikorera mu buhungiro amaze kunanirwa kujya mu Rwanda inshuro ebyiri. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya.
Gauza miryango ye ni BBC, hey yeah, ni BBC. Gauza miryango ye burya ni BBC nibyo.
Reka duhere ku batwandikiye batanga ibitekerezo ku biganiro twabagejejeho mu byumweru bibiri bishize, ibiganiro byavugaga ku mvururu n'ibitero bimaze iminsi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndahera kuri uyu munyekongo uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko utarashatse yuko tumuvuga amazina, aratangira avuguruza ibyo Jean Bosco Sebishyimbo yavuze.
Ibitekerezo nagombye gutanga kuri kira kiganiro rema uri amushinga amateka yavuze ibintu numva bitatunejeje turi nk'abaturage, ariko buriya ari mu manda ya kabiri ntiyigeze atogwa. Abasenateri nabo nuko, perezida arangije imyaka 15, avuga ngo muri Congo amafaranga niyo yabuze kugira ngo bakore amatora. Je ndumva perezida yarakubwiye gutegura, Kagame urebye mu Rwanda yateguye bakora referendum. Ubu rero perezida biramugoye kugira ngo ategure referendum igihe cyo cyanararangiye. Ndumva kandi ibyo yarakakwiye kubikora mbere. Nkumva rero uriya mudepite wacu ntabwo biriya bintu ari byo twamutumye kugira ngo aje yirirwa avugira kuri radiyo nk'ari amagambo. Twe turi abaturage aratubabaza cyane.
None urashaka kuvuga umushingamateka Sebishyimbo?
Ndavuga uriya mushingamateka Sebishyimbo, kuko usanga bavugira perezida bafite inyungu muri guverinema badashaka guhishurira abaturage. Kandi wareba abaturage turi guteseka cyane, ni rwa mugani rwo bavuga mu Gifaransa ngo le riche s'enrichisse et le pauvre s'empauvrisse. Sinzi mwagerageza kubisobanura, ariko unarebye
abakire bakomeza gukira, abakene nabo bagakomeza gukena.
Nibyo mugenzi, urebye muri Congo ntabwo amafuta yo gutegura amatora ariyo yabuze, ahubwo ni ubushake buke bw'abantu bari ku ngoma.
Ariko ngira ngo ibyo hugo byavuzwe n'umukenguzamateka Moise Nyarugabo.
Na Sebishyimbo, abantu bose bari ku ngoma umva bari mu cyaha cya guverinema bashaka gushyigikira perezida, ariko ndumva ibintu byarabarangiranye. Bagombye kumugira nk'iyo nama agategura referendum hakiri kare, tukajya gukora referendum tukemeza yuko itegeko nshinga rirahinduka, ariko buno biragoye.
Ngira ngo ubwo Sebishyimbo icyo yavugaga, yaravugaga ati abantu bashyiraho imitwe yo guteza akaduruvayo no gutera ibitero bari bakwiriye kubihagarika, kubera ko nibyo bituma leta itabona amafaranga akwiriye yo gutegura aya matora, kuko n'udufaranga leta yari ifite itujyana muri ubwo buryo bwo guhashya izo nyeshyamba.
Urebye muri Congo ntabwo intambara zizashira, kandi ntiwavuga ngo uzategura amatora ari uko intambara yashize. Uyu munsi haravuka umutwe, ejo hakavuka ugundi mutwe, ugavuka ugundi mutwe, kandi ugasaka abantu bari Kinshasa aribo bari kubaha amafaranga. Ubuse wavuga ngo muri Congo nta mafaranga yo gutegura amatora yabuze, gazaboneka se ari uko intambara yashize? Noneho bazagumya kwibera ku buyobozi barangije imyaka 30 ko intambara ntageze ndagushyira muri Congo.
Ngira ngo ariko wumvise ibyo Moise Nyarugabo yavuze, yavuze yuko iki kibazo cy'amafaranga kitajere kuri ingoma ya Kabila gusa, cyahereye kera kuva Repubulika ya Congo yabaho.
Ariko se nk'icyo kibazo urebye Congo ugafata nk'ibigo bidukikije byose, urebye muri Congo niho habuze amafaranga. Ubuse mu Burundi ko bakoresha amatora ntiyahora intambara, u Rwanda ko bakoresha amatora wenda bo bafite umutekano, ariko urebye ibindi bihugu byose bikoresha amatora, nose bavuga ngo bazakoresha amatora ari uko intambara yashize.
None se nkawe ko kiriya kiganiro cyashakishaga umuti wo kugira ngo izi mvururu zihagarare, ndetse n'ibi bitero birimo biraterwa kugira ngo nabyo bishire amatora ashobore kuba, wumvishe yuko bavuze yuko nk'uko babiteganyaga kuzayakora mu mpera z'uyu mwaka bitagishobotse, wowe nk'umuti wo ubona wagira basebishyimbo banyarugabo n'abari muri leta ndetse na Kabila, wowe nkawe wabuhe
umuti? Namugira ibyo nababwira bose barariye, nibareke dushireho n'abandi twitoreye, kuko twe dushaka gutora abari mundi bari ha baravuze ngo gratuite bo ntaho bagomba abanyeshuri kwishura ku mashuri mato ya primaire. Ariko ubu ngubu ibyo byose byarananiranye muri Congo, nonese nta amafaranga yabuze yo kwishura abari mu kugira ngo bigishirize ubuntu. Njewe umuti nibareke dutore kandi amafaranga arahari, nibagaboze dukore ikigega dushiremo amafaranga, uri muturage atange amafaranga, ariko amatora muri Congo gabe nkuko gaba mu bindi bihugu.
Umva icyo gitekerezo bagishyizeho ayo mafaranga nayo wayatanga?
Buri muturage wese wo muri Congo uyumva yuko ari umukongomani yashiraho iyo kunga niba amafaranga gabuze, ariko tugatora abandi badepite, tugatora perezida abasenateri tukongera tukabatora, kuko buriya bino nakavuye bibereyemo gusa, naneho bateze umutekano mu.
Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze.
Nuko namwe murakoze mugenzi.
Undi watwandikiye n'uwitwa Martin Ndahiro, we ari mu Rwanda, aratangira adushimira.
Murakoze BBC kuri uyu mwanya mu mpayo wo kugira ngo ntange igitekerezo cyanjye ku mbona imvano yabaye ivuga ku bibazo bya Congo n'umutekano muke. Nakurikiranye abagabo barimo, harimo Pasteur Ombeni, harimo umuntu uvuga ko ari nyeshyamba witwa Habyarimana, harimo Honorable Moise Nyarugabo ndetse n'abandi. Ariko nashimye ibitekerezo bya bamwe, cyane cyane mu bavuze bose bakoze za intervention zabo zose. Nashimye Pasteur Ombeni ku gitekerezo cyagize.
Ubwo urashaka kuvuga Nyamuhombeza?
Nyamuhombeza rwose Felin.
Impamvu
nemeranya nawe ni iyihe rero? Nanjye ubwanjye nemeranya na Nyamuhombeza ko akaduruvayo kari muri Congo, kuva Congo yagira akaduruvayo, katewe igice kinini na leta ya Congo ari ifite uruhare mu kaduruvayo kari muri Congo kugeza ku isaha. Impamvu ni iyihe? Impamvu urebye ugatangira kumva n'imvano yo muri 1996 uhereye ndetse n'94 igihe ingabo za Habyarimana zari zitsinze urugamba mu Rwanda ndetse zimaze no guhekura igihugu muri Jenoside yakorewe Abatutsi, leta ya Mobutu niyo yagize uruhare mu gutera karakaduruvayo. Dusimbutse ibihe kuko icyo gihe yacumbikiye abari bamaze guhekura u Rwanda ndetse n'abarekera n'intwaro mu burasirazuba bwa Congo, anarizo ntwaro zanasakaye cyane muri kariya gace. Wanasimbuka igihe gitoya cyane, wenda kitanaregeze n'igihe habaye intambara ya FDR, habaye igihe cya RCD, haba za CNDP, leta ya Kabila igakreya cyangwa se igakora za milice zindi abamayimayi, numvise ko na Habyarimana yavuze yuko yakoranye na Kabila muri iki kiganiro, yavuze ko yakoranye na Kabila mu kurwanya imitwe ya za CNDP.
Ariko umvise yuko Sebishyimbo yamwihakanye, yavuze ko atanamuzi.
Ntabwo yakwemera, iyo ni politike fere. Ntabwo yajya kwemera Sebishyimbo afite irobe. Nibyo nakwandikiye nkubwira nti Moise Nyarugabo ntakundi yavuga, sibyo no gufata irobe ry'amavuta afite n'urwabya rw'amavuta mu kanwa ke. Ntabwo Sebishyimbo yari kuza ngo yemere ko bakoranye na Habyarimana, kandi warabimushinje aravuga ati kandi nta n'izindi nyungu Habyarimana muri kiriya kiganiro yari afite. Yavuze ati kandi koko nibyo twebwe twarakoranye, yaduhaye imbunda kugira ngo dukorane nabo. Noneho wakongera ukareba ibyerekana simbukire cyane cyambabaje cyane kinababaje cyadatumye mbandikira ni ibibazo byo muri Kasayi. Aho muri Kasayi ibibazo imboni mvano y'ikibazo cyo muri Kasayi isa nk'iyatangiye mu kwezi kwa gatatu kutariki eshatu z'ukwezi kwa kane nako umwaka w'2016, aho bajyaga gusaka mu rugo rwa Jean Prince Pandi bikozwe na polisi. Bagezeyo ingabo za Kabila na polisi ya Kabila bafata abagore be ku ngufu. Muri Kasayi harebye mu bwoko bw'abaruba bo imitegekere yabo ni imitegekere na administration iri ku chimiere, kuko n'umutegetsi ubuje gutegeka muri Kasayi agomba gukorana mu buryo bwa hafi n'umuyobozi ushingiye ku muco wa uyobora abaturage baho bari abaruba, nibo benshi banatuye muri Kasayi. Bigeze tariki 8 ukwezi kwa 8 2016, leta yafatiye Jean Prince Mpandi ibihano. Ndibutse ko Jean Prince Mpandi ni kamwe na Sapu. Noneho bigera naho kuri uwo munsi imaze kumufatira ibihano, yateye umujyi wa Cimbulu. Aha mu mujyi wa Cimbulu ndibutse neza ko hari hayobonetsemo ibyobo byashinguwemo abantu, nta manza zabaye ibyobo 19 muri mu byobo 45 byabonetse muri Kasayi bishinguwemo abantu bishwe na leta ya Kabila. Kutariki 11 z'ukwezi kwa 8 2016, ubutegetsi bwa Kongo bwasabye ko habaho kwitanga kwa Jean Prince Mpande. Ati kubera yuko hagati yanjye na Kabila tutarimo kumvikana, bisabye intervention ya MONUSCO. MONUSCO nize tujye hagati twebwe ibibazo byacu tubirangize mu mahoro. Byaranze kuri 11 z'ukwa 8 ingabo za Kabila ziramutera, zirangije zinafata na video y'ubwicanyi, bica abana n'abagore batariho urubanza. Wabonye abantu bishwe, iyo video yarabonetse, yagiye ku mbuga nkoranyambaga, yagiye hirya no hino ku isi, nta muntu utarayibonye. Aho ingabo zicaga abagore n'abana batariho urubanza, nta rubanza bariho.
Ariko se ibyo byose urimo uravuga, ntabwo leta ya Kabila yemeye yuko habaho ndetse n'iperereza ryigenga, bakaba barashoboye no gufata bamwe muri abo basirikare, ubu ngubu bakaba bari mu butungane, ibyo ntibyabayeho?
ibyo byabayeho fele, ariko imitegekere yacu yo muri Afurika haba hari abo umuntu yakwita nka za bukeniseri cyangwa se n'abantu bagerekaho ibyo byose bakemera nko kuba ibitambo by'imitegekere y'ubuyobozi bw'iki gihe bwacu. Ariko nkwibutse ko imboni mvano y'ibi byose uko ndi kubikubwira unyemereye cyangwa se ukaba ushaka no kunyumva, nta n'ikibazo wowe ufite cyo kugira ngo we wanyumva, ariko leta niyo ifite icyo kibazo. Ikindi kibazo cyabayeho nyamukuru, aho kugira ngo leta ya Kabila imenye akarere iri miyobora, hariya muri Kasayi hayoborwaga n'umukoloneli witwa Kasirika Mwenda Peke. Uyu Kasirika Mwenda Peke yahoze ari umuntu wo muri Mayi Mayi, niwe warwanyaga igihe cya RCD na CNDP, niwe wari umuntu wa Kabila. Kabila nawe yari yaramukoresheje nk'umumilisiye wazaga kurwanya abantu bitwa ko bavuga ikinyarwanda. Uyu Kasirika Mwenda Peke wahoze ayobora icyo gihe yahise amuvana muri Kasayi amujyana Beni, amusimbuza umuyobozi wa rejo ya 21 ari we Generali Ruhora Imbere. Ibyo byose abaruba ntabwo bayibonyemo neza ikintu cyose. Urebye neza rero akavuyo kose, imboni mvano y'akavuyo iterwa n'ubuyobozi bwa Kabila ugiye mu misesengurire yacu.
Ariko se ubwo ngubwo Kabila nawe ntabwo byabaye ari uko arimo arirwanaho kugira ngo arebe, kubera ko ikibazo cy'intambara cyari cyamukomereye.
Kwirwanaho reka tubyemere, ariko ureba kwirwanaho urarwana n'umuntu afite izihe ntwaro zatuma agutsinda. Ese izo ntwaro zageze mu baturage gute niba atari ubuyobozi bubi bitera n'ikibazo ugomba kwibaza
ariko uribuka ko leta ya Kabila yaregaga u Rwanda yuko ari rwo ruhintwaro abo bantu wavuze yaba RCD yaba CNDP bakomezaga kurega leta y'u Rwanda ndetse no hari M23 baregaga leta y'u Rwanda ko ariyo ibaha ibirwanisho
ariko fele wakwemera ko nkubaza ikibazo kimwe
nge numbaze
ko twashoboye twebwe ku ruhande rwacu ko twashoboye ese uwo mutekano umuke tumutera nawe nawe udutere niba aricyo kintu agiye kuvuga gusa nta wakwifuza icyo kintu ariko se ibimenyetso byagaragaye ko ari twe duhungabanye umutekano ntawe nge ntabwo nshatse kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke wenda uregwa kubibanigenda avuga akavuyo n'umutekano muke biri muri Kongo Kinshasa kugeza ku isaha intego ni iyiherero Kabila arimo gukweta cyangwa se ni uburyo bumwe yabo arimo gushaka bwo kugira ngo amatora yarateganyijwe mu kwezi kwa 12 aho bongeye kumuhigiye cy'umwaka w'inzibacyuho kugira ngo bategure amatora azabeshe isiko hari akavuyo hari intambara ku bidasho ayo matora adanashoboka
none kuri wowe kuri wowe aba bose bakamwe na ntsapu n'iriya mitwe yindi kubgawe ubona irimo irashyirwaho nande irimo iraterwa nande ishyikiwe nande
ni Kabila utimpamvu ni gute wakumva ko gereza zirenga 10 gereza y'Ibeni gereza muri Tanganyika gereza y'Kinshasa gereza y'Ahanaha gereza aho nta nubwo washobora kubaza ayo magereza yose yaterwa niba gereza imwe yatewe leta ntifate ingamba zifatika zo kuvuga ngo reka turinde hano noneho uzahatera tuzamufate tumugirire nabi tumutange ikimenyetso kuko n'undi wese atazakora bene ibyo bintu
ariko se ntabwo wumvise biriya abanyarugabo bavuze we na Sebishyimbo bavuga bati ntabwo twumva ukuntu leta yakwishyiriraho abantu bo guhungabanya umutekano wayo
kubera inyungu za politiki none se nyarugabo abapfurero bamaze bene wabo abanyamurenge yakoze iki
ariko nibyo yavugaga ati iyi mitwe leta turimo tureshyiraho igitutu kugira ngo irwanye iriya mirwi yose irimo iratera umutekano muke bayirwanye bayitsinde akanavuga ati niba badashoboye kuyitsinda nibemere basi bajye mu mishyikirano bumvikane
iyo mishyikirano jite niyo Kabila ashaka kugira ngo arambe ku butegetsi bongere bamwongere ikindi gihe cyo kugira ngo igihugu kigaruke ku mutekano ariko icyonzi kandi nemera nuko ya matora yari yaremeye ejo bundi niba wanabyumvise neza muyize nyarugabo ubwe yemeye cyangwa onse bishimye nawe yemeye yuko nta matora azaba
none wowe ko wumva urimo uravuga ngo iyi mitwe irashyirwaho na Kabila uyu twavuganye Jean Claude Habyarimana kowe yivugira ihubwo yuko bo bashyizeho uyu mutwe kugira ngo barwanye leta ya Kabila anavuga ukuntu bamurakare cyane bashaka kuva ku butegetsi
bashyizeho umutwe kugira ngo bamurwanye akubera yuko yanze arimo gukereya kaduruvayo rega Kongo ni igihugu gifite imitegekere isa nk'isobetse uyu munsi mu gitondo arimo kuza avuga yuko Habyarimana niko yivuga ati twashyizeho umutwe kugira ngo turwanye Kabila kubera yuko yanze kuorganiza amatora mu gihugu cyacu ibyo nibyo ariko nawe aragaruka akavuga ati ako kavuyo kose twe turashaka kurwanya kavuyo kukandi kavuyo ukibaza niba nanone iyo mitegekere isobetse ya Kabila ega byose biterwa umutekano muke wa Kongo ahuvukagera uterwa n'ubuyobozi bubi habonetse ubuyobozi bukomeye ubuyobozi bufata ingamba nta muntu wari wese gacha mu gitondo ngo yibwire yuko agomba kukurema umutwe wabagizi ba nabi cyangwa se umutwe urwanya igihugu kandi ashyigikiye nitumenye imenya aba bose uri kumva ba Habyarimana ejo mu gitondo uzabumva muri leta
ndagushimiye ku bitekerezo utanze bwana Martin Dahiro
murakoze cyane Ferere
murakoze hari nundi watwandikiye ari Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru uwo ni Christophe Faraja nawe nyine ntiyemere ibyo Sebishyimbo na Nyarugabo bavuze
nashaka kubwira abo badepite bavuga ko tutagomba gutora yuko twabatoye kugira batuvugire gutora ni uburenganzira bwa buri mukongomani wese ubwo aho bya kumva ari kuvuga ngo tugomba gutora bari kuhakirizwa na leta bayishyo tugitutu dutore ubwo bo bari kuvuga yuko amatora tutagomba gutora
Oya ariko ntabwo ariko bavuze yaba Sebishimbo Jean Bosco yaba Moise Nyarugabo umukenguza amateka bombi ntabwo bigize bavuga ko mutagomba gutora bavuze ko ahubwo nuguhagarika ibintu byose bibuza amatora kuba kugira ngo amatora abeho
ariko ubonye aho baganishaga bavugaga yuko ngo hariho za mayimayi kandi ngaba nibutsa yuko Sebishimbo yatowe muri 2006 atowa icyo gihe imitwe zari zaringa za FDL n'izindi na demi mwa muri 2011 twaratoye kandi ndavuga ngo Kongo nda mitwe yarimo
ariko se hari harimo se ibi bitero nk'ibi ngibi bigenda bikinjira mu magereza bigafungura imfungwa ibi bintu byari birimo iyi mitwe yaba Kamwina Nsapu yari iriho urabona ubu ngubu hatariho ibintu bikabije bigaragaza yuko hari umutekano mukeya mu gihugu hafi ya cyose
guhera muri za 1996 Kongo yacu ndagihe yigeze buri mitwe yitwaje intwaro kandi amatora garabaga tugatora igihe kigeze kubera iki buno manda ishize aribwo habe nzitwazo ngo igomba gutora ngo ndama ngo mitwe tenabagashira ikindi ngo amafaranga ko bo bavuga ngo amafaranga ntayo bakaba bakora muri leta ngabaturage dufite uburenganzira bwo kwihitiramo dushaka bakavuga ngo nta mafaranga bo leta ko bakoramo ibabwiye ngo mbese nta mafaranga ifite ndi barahembwa ese bagumya gukora nangwa
ariko ntawe ubyumvishe se Moise Nyarugabo bivuga ati ahubwo noneho leta nta n'amafaranga yo guha abakozi ifite ntibabyumvishe abivuga
ariko bwarajunayise amafaranga atariho badahembwe bagreva ntabwo bashobora gukora batari guhembwa
kugreva ni ugukora imyigaragambyo
nabo ba leta aba ngabayivumuyeho tuvuge arakoze amaze umwaka adahembwa sinzi niba yagumamo iyo leta niba atayivamo none twe ng'abaturage ko bavuga ngo na nyuma y'imyaka ibiri nangwa nubwo presi ibyo bashyiraho ngo tugomba gutora ese ng'abaturage amategeko yacu ntiyabaho nyangwa
none nkawe wowe ubona bitaba byiza amatora abaye mufite umutekano
nuko nyine abantu baturiye imigi bo baba babaye ng'abatekanye naho abantu baturiye mu byaro za Matisiyopo haherereye po za Gatoyi za ngagihe bavuga ngo ngo bacunzwe na FARDC ahanini bamwe bameze ng'abafite indi leta kuko usanga ari imitwe ihategeka amatora akanaba mu izo kondisiyo naho buno kuvuga ngo imitwe tubukurikije ngo muri Kongo tuzatura ariko imitwe itwaje indwaro yashize kere kamanza twamara n'imyaka hari itanu na mwiki imitwe itari twatora
none wowe nk'aho uri ubungubu ni hehe
yewe ndi kuri Goma
none kuri Goma aho ngaho ntabwo aherutse kuba ibitero byagiye no kugabwa ndetse no muri za gereza
hano kuri Goma ngiye kamizi minsi nda igitero duheru uretse wenda ngaba ng'ibisambo biba byaje kwiba mu ngo z'abantu ariko ibitero bya gisirikare ndabyo duheru
Hanyuma nk'ibyo ngibyo by'amafaranga urimo uravuga ubona ko amatora yaba gute badafite amafaranga yo kugira ngo habeho uburyo bwo kuyakoresha nta gihugu na kimwe gikora amatora kidafite amafaranga yo kuyakoresha
ariko bana journaliste kutubwira ngo amafaranga muri Kongo ni no gukoza isoni n'abakongomani bose ku rwego mpuzamahanga ibihugu byose bihahira muri Kongo Kongo se byinshi kandi n'imisoro twishyura abacuruzi bakishyura amatake n'ibiki batubwira ngo ayo mafaranga ajyahe kereka wenda niba bafite iyindi babikoresha mariko kuvuga ngo nta mafaranga imotife tuyo kugira abavume bibere ku butegetsi
ariko umvishe nka sebikimbo umvishe arimo aravuga yuko ayo mafaranga bayakoresha kugira ngo bahagarure umutekano niyo mpamvu bavuga ngo iyo mitwe nihagarare bashobore kubona amafaranga yo gukora amatora
none ko twatoye muri 2006 kunda yarari masisi amatora yarabaye kuva sebishima yavango yo yari gupresiza ngo wenda nyuma nk'imyaka ibiri kuko aravuga nyuma y'imyaka ibiri we amaze manda ebyiri iya mbere twaramutoye iya kabiri yo twamutoye ni ngabonisi y'abadepite provinciale ndo batowe manda ya kabiri bategetse gutyo tu none tugumye twongere none buraba bubaye ngo ingoma y'ubwami hari ngeye
wowe rero ubyumva cyo kimwe nka kuriya nyamuwombeza ombe yabivugaga cyangwa se Jean Bosco barihima umubyumva kimwe
cyewe kabisa ndo munyeshuri ndo munyapolitike ariko nemeranya nabo kuko twewe turabaturaye dufite uburere constitution yacu twemerera gutora niba tureke dutore kereka kugira amatora kugira bagashyiramo imbogamizi ari nta kika kuko baba batiyizeye bose nibaze mutebu biyamamaze uzatowe uzatsindwa azongera na yongere yireoganiza ubwa kabiri ariko bareke dutore ryaba n'umuti hakuba ari imitwe nyinshi bayitwaje ngo amatora n'ibindi akaduvaye bareke dutore ibindi bizaza bizabenya
ndagushimiye cyane bwana Christophe Araja ku bitekerezo utanze
murakoze cyane turabashimiye cyane kandi
undi watwandikiye ni Jean Paul Zirimwe abagabo uri muri Denmark waratangira avuga ko kiriya kiganiro cyamuteye amakenga
nkurikije ibiganiro mwagize umvune imvano y'ubushize ndumva ari ikiganiro mwakoze nkaho mwakoze inshuro ebyiri nagize amakenga cyane kubera ko Kongo ni igihugu cyacu Kongo ni igihugu dukunda cyane kabone nubwo twaje kukivanwamo kubera umutekano muke kubera intambara z'amoko ariko narambikurikirana nkurikirana amateka ya Kongo uhereye ku muzi
wowe rero umunyekongo
njyewe ndi umunyekongo ijana ku ijana kuko niho mvuka kabone nubwo nabaye impunzi imyaka myinshi
uvuka he
mvuka Masisi muri
mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ariko nanone Masisi ikaba muri zone kubera ko dufite zone Rucuru zone Masisi zone Rubero geze muri zone nk'enye cyangwa eshanu gutya niba nibuka neza
ngaho komeza
ariko icyambabaje cyane nuko Sebishimbo ari ukuriye intara y'Amajyaruguru
ni umushingamateka wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
ni umushingamateka wo mu ntara y'Amajyaruguru ariko icyambabaje cyane nuko yasobanuraga hariya za Kinyana akavuga ziriya za Warikare akavuga n'indi ahandi hantu hatandukanye akabifata nkaho ari ahantu hatabaho uko yabyitaga inyito ngo ni amashyamba mu by'ukuri nkurikije uko mpazi nge nzi ko muri rusange uzi ko Kongo nta hantu dufite hafatika haba imijyi nyirizina n'imijyi n'umujyi dufite nyirizina wabasha kwitwa ko ufite ibintu by'ibanze cyangwa se ibintu by'amajyambere cy'imihanda amashanyarazi n'amazi tubifata ko ari nk'igoma kandi goma niyo kapitale ya Nord Kivu
ariko ngira ngo ubwo se impamvu yabivugaga si ukubera yuko Jean Claude Habyarimana we yari yavuze ko riri ahuriro ryabo ryagiye rifata imijyi kwa kundi yagendaga yitondagura akashaka kugaragaza yuko uko abyita ngo ni imijyi atari byo
muri rusange nge nabyita ko ari imijyi kubera ko mu mijyi imijyi igirwa n'abantu kandi abo bantu hariya ahantu hafatwa nk'insisiro imijyi ya Kongo kubera ko nta mujyi usobanutse tubasha kugira cyangwa se uvugwa tuvuge nkara hari ikicanga tuvuge nkari rucuru muri centre iriya niyo migi nabwo nta habikorwa remezo ifite so hari ahantu uriya mugabo Habyarimana asobanuraga na ahantu hikisiro kandi zibamwe abantu benshi kabone nubwo bazahajwe n'intambara ariko na ahantu haba abantu kandi bisobanutse neza intera hamwe zagiye zihungirayo hagiye haba imitwe myinshi itandukanye ndi kwibuka nkiri mutoya muri Congo hari imitwe myinshi habanje zashenge hunde nkuko nabisobanura cyangwa ndivuze kubisobanura hepfo gatoya shenge hunde yaje ivanwaho ikurikiranye n'imihuza n'ingoma ya Mobutu haza gukurikiraho Magrivi Magrivi vaho haza gukurikira abamongori abamongori bavaho haza gukurikira abakombata abakombata bavaho so no kuvuga ko bagiye bakorera mu nsisiro kandi izo nsisiro zari zimeze nk'imigi ikindi ntera hamwe zakoreraga hariya ni ntera hamwe zagendaga mu bantu zikagenda mu nsisiro kandi zikabona ibikorwa bisanzwe byo ari byo kurya zikabona amazi zikabona zastoreshaga mu baturage so ngiye kugeza ubu ngubu kubera ko nta migi ifata ikihari kandi na ubwe arabizi ko nta migi ahubwo iyo migi yacu yitwa insisiro mpamya ko ahubwo bibabaje kuba avuga ko atabizi ari amashyamba agereranya abantu n'amashyamba ntago bibaho nta nubwo byumvikana icyo nicyo nabashe kumunengaho kandi nanone numvishe uriya mugabo uvuga ngo yagiye guhagararira abantu bavuga ikinyarwanda mu nteko nshingamategeko rewe Moise Nyarugabo nawe birababaje kuko kugeza ubu ngubu ntabizi muri bariya bose babibona ku makarita bariya bose babivugira
icyo ntabwo yagiye gushyira kuri tele ntabwo yagiye guhagararira abanyarwanda mu nteko nshingamateka
ntabwo yagiye guhagararira abanyarwanda mu nteko nshingamateka ari kugisobanutse nuko yarari muri RCD yarari muri RCD aza kujyanwa Kinshasa yajyanywe Kinshasa kubera ko yarari muri RCD kandi RCD mwakira gihe nubwo yarwanaga yasaga naho iri kurwanira uburenganzira bw'abantu bakomoka muri Sud Kivu muri Nord Kivu babashe kwirukanwa mu byabo kubera ubwoko abantu baguye muri za Katanga abantu baguye za Kasai hariya yagiyeyo kubera iyo mpamvu nta kindi cyamujyanye mu nteko nshingamategeko
ariko nyine ajya kwiyamamaza mu nteko nkenguzamateka yaje aho ngaho muri Kivu y'amajyepfo wabo aragenda ariyamamaza ntabwo ari umuntu uvuga ibyo atazi ajyaza agasura kare kongera gasubirayo arabizi ibyo avuga
ndahamya ko ari umuntu uza agasura ariko nanone se nibaza agasura ibyo yabashe gukora cyangwa icyo yabashe gukemura kugira ngo akubwire abantu mu nteko nshingamategeko ni ikihe na n'ubu abantu baracyicana urebye abafurero n'abanyamurenge baracyicwa
si byo se nyine yavugaga erega nibyo yavugaga avuga ati izo ntambara tuvuga ko leta igomba kuzirwanya ikazihagarika yavugaga n'iyo ntambara nyine y'abafurero barwanya abanyamurenge ibyo yarabivugaga nibyo yavugaga nyine ati izo ntambara nicyo gitutu dushyira kuri leta igomba kuzirwana ikazitsinda byayinanira igashyiraho imishyikirano niko yavugaga
yarabisobanuraga neza ariko ngiye ikintu kinini nahagazeho cyane nuko bitiranya hariya akarere ka Norukivuriya mugabo Habyarimana yasobanuraga nawe akaba yarabyitiranyije ngo ni amashyamba ngo nubwo ngo harimo abarwanyi cyangwa se harimo abagizi ba nabi ariko ni amashyamba ni ahantu hari abantu ni ahantu h'insisiro kabone nubwo hadafite ibikorwa remezo kandi ni leta ya Congo yabigizemo uruhare ni nabo
bavuze amashyamba uwavuze amashyamba ni Sebishyimbo Jean Bosco
ariko niba narakurikiranye neza nibaza ko na Moise yaje kumwunga umukono ubwo yasobanuraga avuga ko hari atura duce twinshi ari amashyamba ndagira ngo nguhurugero nk'hariya muri Sud Kivu hari aho abanyamurenge bakomoka ni akarere ni agace ariko ni agace gafite aho gakomoka gafite kavuga ururimi rugiye kuba ikinyarwanda kuko twese tugihuriyeho kandi tukajya guhuza umuco tukajya guhuza n'ururimi n'ikirundi ndetse hari ahantu hari uduce tumeze nk'insisiro ahantu hari imigi ni hariya za Kalemi ni hariya Bukavu ariko hariya mutundi dushe tw'abanyamurenge hagihasobanurwa ko ari insisiro burebye ari naho bita mu bibogobogo aho mu bibogobogo rero ntumbwire ngo ni umujyi ugiye kuba nka Goma cyangwa Bukavu
ngaho reka twe gutinda ku mujyi ariko kubyo bavuga yuko nkuriya mutwe Jean Claude Habyarimana yavugiraga bavuga bati uwo nguwo icyambe nta nubwo twa tunawuzi icya kabiri iriya mitwe igomba guhagarika ibirwanisho byayo ikarekagarika kurwana bakaza mu mishyikirano kugira ngo bumvikane uko bashyiraho ubutegetsi busimbura leta ya Perezida Kabila ibyo byo uyumvute
byari byiza ko haba imishyikirano kuko iteka ryose iyo habaye imishyikirano igisubizo cyiza kiraboneka iyo habaye imishyikirano haboneka ntuza impact nziza muri rusange ariko sinibaza ko ari cyo kibazo nyirizina baheraho kuko urebye iriya mitwe ni mitwe yahereye kera yahereye hafi muri za 1995 uretse ko nta nubwo ari 1995 gusa harimo n'abandi bari bafite ntuza ideoloji itari nziza ijyanye no kwica ubwoko batiyumvamo yahereye hafi muri za 1986 za 1990 so iyo ideoloji mu gihe batarayibasha kwivana mu bantu ibyo biganiro byaba ari imfabusa
ariko ibiganiro ni ukugira ngo bumvikane uko bategura amatora noneho Perezida Kabila wacyuye igihe kubera ko igihe cye cyarangiye mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize ashobore gusimburwa habeho iyindi leta
byaba byiza kuko njye nemeranya ko iriya leta niyo banakorana ibiganiro ni leta yari ikwiye kweguzwa hagakurikizwa abandi batabashe kumungwa n'ibikorwa bibi cyangwa se batabashe kumungwa na ruswa bafite inshingano cyangwa responsibilities zo kuba bafasha abantu muri rusange ariko nanone njyewe nibaza ko ikintu nyirizina cyakemura intambara ni ntuza reconciliation mu gihe
kongera kunywanisha abanyagihugu cyangwa se
abanyagihugu kubera ko iyo urebye muri Congo hari amoko menshi ageze hafi muri za 400 hafi muri 450 niba nibuka neza
none
muri ayo moko yose
icyo gikorwa urumva cyafata igihe kingana gute kuko nkuko uri murabivuga icyo ni ikintu cyatinza amatora kurusha uko cyayazana
kibazo ntago ari uko bakwihutira gushyiraho guverinema nibaza ko bashyiraho guverinema y'inzibacyuho ariko muri guverinema y'inzibacyuho bagiye gushyiraho ikabanza yakemura kiriya kibazo kuko iriya mitwe iri kurwanira hariya ntaguterwa n'uko wenda perezida yanze kuva ku butegetsi niko nibaza nta nubwo iterwa n'uko wenda Kabila yaba ari ku butegetsi
ariko ba Jean Claude niko bavuze Jean Claude Habyarimana niko yavuze
barabivuga ariko ni politiki barabivuga ariko ni ukwirwanira ishyaka ndakubwiza ukuri ko kiriya kibazo mu gihe batarakemura imyumvire cyangwa ideoloji yagiye mu bintu mu moko ntabwo kiriya kibazo kiteze kuzakemuka niyo bashinga indi guverinema kandi nanone ntabwo nibaza ko kujya kurwanya iriya mitwe cyangwa se indi guverinema yabasha kujya ikavuga ngo igiye kurwanya imitwe izabasha kubishobora ntabwo ishobora kubishobora mu gihe cyose bataravanaho ideoloji iri mu baturage
ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze bwana Jean Paul Zirimwa Bagabo
murakoze cyane namwe ndabashimiye
BBC gahuza miryango reka noneho duha umwanya no kubatwandikiye batanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho cyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Rwanda hari uwatwandikiye ari mu Rwanda ariko akaba atarashatse yuko tumuvuga amazina aratangira ambwira ko yashimye ibyo Fonse Twagiramungu yavuze
ni umusaza mu by'ukuri wumva igerageje kumva ibitekerezo bye ni umusaza utagira uruhande abogamiramo kandi ufite ukuri mu by'ukuri dushobora kubaka umuryango nyarwanda biramutse bihawe agaciro ibitekerezo bye u Rwanda rwagera kuri byinshi ikibazo ni uko kenshi inshuro nyinshi iyo umuntu ashaka kuvuga ukuri mu Rwanda buri gihe usanga arwanywa ariko ntega ko u Rwanda rw'ubu ngubu yego rwubakitse neza urebye mu nzego zose haba ubukungu umutekano ndetse n'imibereho rusange y'abaturage rero ubona ko byubakitse, ariko iyo witegereje neza usanga byubakiye mu kintu kimeze nk'umusenyi, ntabwo bikomeye cyane. Amatora y'u Rwanda ni ikintu nakurikiranye nayo ndi no mu bamamaza, hari n'agace kamwe namamarije ntanga n'imyenda yo kwiyamamaza rwose. Iki cyonyine cyakumvisha ko nyasobanukiwe cyane. Mu by'ukuri rero ikigaragara tutagiye ku ruhande, icyo twabanza gufatiraho ni uko manda ya gatatu Perezida Kagame yiyamamarije ntabwo ari manda imukwiye.
Kubera iki?
Impamvu ya mbere, iyo ugiye kureba uburyo yitwaye muri manda ya mbere na manda ya kabiri, yasaga n'imuhesha ikuzo ku rwego mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu, agasa naho yari agikunze ku baturage batazi byinshi kuri we. Noneho rero kuba yaramaze izo manda ebyiri byari bihagije cyane kuba yareka hakagira undi muntu umusimbura kuri manda ya gatatu, akagira undi imwe igaragara.
Ariko si we, ni abaturage bamusabye yuko yagaruka kubera ubunararibonye bamubonamo, ubutwari bamubonamo ndetse n'ubushishozi.
Reka nkubwire sarenge kwaye uba mu Rwanda kandi uba mu buzima buri hafi cyane, ugenda wiga ku Rwanda buhoro buhoro, ntabwo abaturage bigeze bamutora cyangwa se bigeze bamushishikariza ngo kumutora. Mu Rwanda ukuntu ubutegetsi bumeze, bufite abantu bakoresha b'igikoresho. Abo bantu kenshi ni abantu bamwe bafite bizinesi zikomeye, abandi ni abantu b'abasonji cyane, ku buryo areba nimba abona umugati w'umunsi umwe yemera akavuga ibyo Leta imutegeka, akemera akajya aho Leta imwohereje kamwohereje kugira ngo akunde abona uwo mugati.
Ariko abantu bagera kuri miliyoni enye, abantu barenga miliyoni enye, abo bose ushatse kumbwira yuko ari abashonji n'abandi ari abakire ba bizinesi?
None se miliyoni enye hari umuntu n'umwe wigeze ubona? Wowe hari uzi uhagazeho ubona n'imasinya? Uretse kubona ibisinyi bagaha umuntu ngo jyana, we hari uwuzi? Ariko gihe hari abandi benshi cyane
barasinye mu nyandiko zabo bakazizana, baranabizanye ubwabo bakabizana bakabijyana mu nteko.
Reka nguhe urugero rumwe. None se nimba warabonye kampeyini yiwe abantu babaga bahari, ntwereke ubwoba abanyarwanda baba bafite kugira ngo bakore ibintu rimwe na rimwe ariko bitari mu bushake bwabo. Nimba bavuga ngo agace runaka karazamo perezida, muri mwese mugomba kwiyumvisha ko mugomba guhita mufunga mukajya ahantu hari. Noneho iyo utabikoze, nakubwiye ko inzego z'umutekano w'u Rwanda zubakitse, haba iz'ubutasi n'iza polisi n'iza gisirikare, biroroshye cyane kureba ngo runaka ntabwo yigeze ajya kwamamaza perezida yasize afunguye botike yawe uragaruka usange yafunze cyangwa ntumenye n'aho bakunyuze.
Buretse gato, buretse tugende buhoro buhoro, hari uwo wabikoze bakabimuhora? Hari urugero ufite?
Ingero nyinshi zirahari cyane.
Zimpe
ingero rwose zirahari z'umucuruzi. Naha ni Kigali, ushobora kwanga igikorwa cya Leta cyangwa wanga igikorwa cya Leta, bashobora kuza bagushyiraho imisoro myinshi cyane utari bubashe kwishyura, kandi iyo misoro Rwanda reveni igahita igufungira burundu mpaka ugeze igihe uzayishyura.
Wivuga ngo bashobora mu rugero umbwira uti dore hari umuntu wabikoze ntiyagiye muri kampanye noneho bamukorera ibi n'ibi 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 n'ibi?
Reka nguhe urugero rutoya, nuko ninguhe urugero ruba perezida ariko nta kibazo. Hari umucuruzi mu by'Imana aherutse guhamagarwa n'inzego z'umutekano arimo yakwa wa musanzu udasanzwe wa FPR. Yaragiye bamuhamagaye bamwaka umusoro udasanzwe atindiganyije kuwutanga, bamutera ubwoba cyane, nyuma gato yiyemeje kuwutanga.
Ubwo hari ryari? Hari ryari?
Mbere gato y'amatora hakuzwa ngo umusanzu udasanzwe wa RPF. Yiyemeje kuwutanga uko bagenda bagendera ku ngano y'amafaranga umuntu atunze, bakamugenera n'umusanzu agomba gutanga. Yashatse gutanga umusanzu mukeya, bahita bamubwira umutungo wose atunze n'uwasigeze adekarara.
Ariko abo ni bande uvuga ngo bahita abo ni bande?
N'inzego z'iperereza n'inzego za Leta rwose serenga kwaya ntabizi neza.
None uwo nguwo kubera iki atagiye gutanga ikirego cyabo? Kuko hari abantu bagiye bagirirwa ibibazo mu gihe cy'amatora cyangwa se cyo kwiyamamaza, bisunze akanama gashinzwe amatora karabarenganura, hari n'abayobozi bafashwe abarahanwa, hari abandi banafunzwe.
Ubaze umuntu ukamushyira muri gereza ukamuhamatera ukamuha n'ibyangombwa byose, abantu be bakamugeraho, hari kugushyira mu nzu ufite ibyangombwa ntibike nko gufunga, ariko abo hanze bakitwa ko bakibwira ko ufunze. Wataninzi yasizida adafungo. Na wengine mumba mubutabera ngo yarahanwe ngo akatirwe.
Ariko biterwa n'ibihano biteganyije n'amategeko agenga amatora ngira ngo ibyo ngibyo nibyo wareba bakurikije. Niba batarabikurikije umuntu akaba hari itegeko rigenga amatora, hari itegeko rigenga amatora iryo ririho ni naryo akanama gashinzwe amatora kisunga kugira ngo gashobore gutegura neza amatora.
Hanyuma se uriya niwe washyize kubikora wenyine, ibindi bintu nta wamuhannye ngo hagire igihano kigaragaza cyashyizweho, ntabwo ari ugushyira mu rugo.
Ariko icyo si igihano, icyo urumva atari igihano, wowe uvugishije ukuri umuntu w'umuyobozi bakamufunga.
Ntabwo nzi uko yarabayeho, ariko nkeka ko imibereho ye ashobora kuba yarameze nk'umuntu uri hanze.
Reka dukomeze, kugeza ubu ngubu wampaye umuntu umwe ariko urimo urabyitira igihugu cyose cyangwa se abantu nakubwiye njyewe miliyoni zigera kurenye.
Nge ndi kugendera sampo yaho natuye, ntabwo nge mbungabunga igihugu cyose, ariko numva amakuru nkayumva muri rubanda, nkayumva ku maradiyo, ntareba n'ibibera aho ndi uko bimeze. Kandi nkeka ko politiki ya SPN ni imwe mu gihugu hose. Icyo nemera cyo kuba barasinye, ariko ntabwo basinye kuko bakunze uwo basinyiraga. None se ubungubu reka nkumbaze gatoya, yego nimba ukurikirana amakuru yo mu Rwanda, abantu bazira inzara cyangwa bava mu gihugu bagihunga cyangwa bakiri babuze aho bajya banganira, ubuze abo niba wishimiye ujya kubwira festa.
None ibyo ni njye ubibaza cyangwa ni njye ubwo wakabikubajije, kuko wowe uriyo ni wowe urimo urambwira kuvugana nabo, ibyo ni wowe wakabimbwiye.
Niyo mpamvu nanjye nsaba kugira ngo ibyo nkubwira njyewe nibidakuka mbona n'amaso yanjye bitagombera amategeko n'ibindi iperereza, kuko njye nikoreje ibyanjye cyane cyane ko nta n'inzego za leta zingendaho.
None muri kiriya kiganiro wumvishe uko Alphonse yabisubije, yavuze yuko mu Bubiligi abona ko haza abantu benshi b'abanyarwanda mu ndege zitandukanye, bakaza bakajya mu Bubiligi bakongera bagasubirayo. Wumvishe yuko na Jean Claude nawe yavuze yuko hari abanyarwanda benshi batahuka bava hanze bari impunzi bagataha bakajya mu Rwanda. Uribuka Perezida Kagame ubwo yarabyivugiye yari muri Zambia avuga ko igihe u Rwanda rwajyaga muri ibyo bibazo bya genocide hahunze abantu barenga miliyoni 3, aho hari muri 94. Avuga ko ubu ngubu impunzi bavuga ko zisigaye zibarirwa mu 150,000. Urumva yuko ibyo ngibyo urimo uravuga bitandukanye n'imibare ifatika ndetse n'abantu bari hanze uvuga ko bavuga ngo abanyarwanda barahunga.
Reka twinjire mu mutekano. Perezida Kagame ni umuntu ufite politiki yo kuyobora igihugu, agaragara akagifatira umutekano abanje gutera umuntu wese uri hanze mbere y'uko amusanga mu gihugu. Icyo ni ikintu cya mbere akora. Icyo ni icya kabiri, afite politiki yo kudashaka ko umuntu wese w'impunzi ujya hanze, ariko atari uko mu by'ukuri abashakira ineza kugaruka mu gihugu, wari kugira ngo yirinde akantu k'agatsiko kabanje gashobora kwiyoroganiriza hanze kakaba kamuteye.
Ariko ubwo ibyo urabikura he? Urimo urabimwitirira ariko ntabwo ariko we abivuga.
None yavuga ngo iki? Kwa se uko abwira ab'imbere mu gihugu akagira n'uko abwira amahanga afite indi medi. None se ture imbere ibyo mbona n'ibyo mbona.
Oya, kuri icyo kibazo cy'impunzi ni ururimi rumwe avuga, avuga ko yifuza ko hataba abantu bahunga u Rwanda, avuga yuko abanyarwanda bagaruka bakaza bakaba mu gihugu cyabo. Hariho na politike ya leta ye yo kugarura abo banyarwanda, ukuntu bagenda bakabasangayo, afite ukuntu ajya aza n'abari hanze akabaganiriza akabashishikariza n'ibintu byiza biri mu Rwanda kugira ngo baze batahuke. Iyo ngiyo ntabwo ari politike ifatika.
Reka nkwereke ikintu kimwe. Nimba umuturage ashaka kubaho, umuturage mbere na mbere ikimutunze ni uko kugira ngo yishimire igihugu n'uko abona ibintu by'ibanze mu gihugu. None se nimba tuvuga urugero, ubutaka bwose bwo mu Rwanda yavuze ko bugomba guhinga ibigori, ubundi bugahingwamo umuceri bwa leta, ubundi umwana na bubamburi yashaka arabugamba akavuga ko utuye muri high risk zone, abakurambere bawe batuyemo n'abaki bose, uburyo usanga mu gihugu nta muntu ubasha kubona icyo kurya cyangwa se niyo yategereje n'icyo ukora ni ugukora icyo leta imutegetse. Nimba mu gihugu nta muntu ubasha kubona icyo kurya, icyo gihugu wakivuga gukibamo ngo bikumare iki?
Ariko ibintu urimo uravuga bihabanye n'imibare itangwa n'inzego mpuzamahanga. U Rwanda,
reka nkubwire gato, ibyo abazungu buriya, abazungu ntabwo bajya bavuga ngo u Rwanda ni igihugu gitinjirirwa, ni igihugu ngo gifite umuco wacyo n'abazungu ngo n'abanyamahanga byarabayobeye. yeterine ne wayizanye ariko ndagira ngo
ariko ibyabayobeye ni uburyo bakemura ibibazo byabo ntabwo ari ibingibi by'imibare wowe ifatika kuko aba baraza baraza bakahibera bakajya mu biturage bakareba ibintu birimo birakorwa bakandika noneho bakuzuza iyo mibare akaba ariyo bajyana mu nzego zabo
nuko utazaza mu Rwanda ngo uzaze wirebere ariko icyo nakubwira cyo nuko
ariko ndaza
icyo kigo cya statistics ikinzwe gufara ikiti imibare kibwira abazungu kugira ngo u Rwanda barugiye icyizere banongera inkunga ku gihugu ariko mu gihugu iyo tureba iteramo imbere bitandukanye n'imibare bakora ntawe yemeye rwose habe na gato
sawa ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze
murakoze cyane gusa nibishoboka rwose mujye muduhamagara mutubaza ariko byinshi ntabwo biba biryoshye ntabwo bimeze neza
okay ndangirize kuri Ansbert nkunzi neza uri muri Australia nawe aratangira ashimira imvo n'imvano
murakoze cyane Bwana Ferega kwaya kwa mumpaye umwanya wo kugira ngo ntange ibitekerezo ariko cyane cyane nabashimira kubw'igikorwa mukora bwa BBC no kwamuha umwanya abantu bose bakavuga ibyo batekereza murakoze jewe maze kumva iki kiganiro nageze ibitekerezo byinshi cyane ariko cyane cyane nababajwe cyane na bariya abahungu babiri uwitwa Alphonse n'uwitwa Jean Claude icyambabaje muri byose ni uko urebye aba bahungu cyangwa wumvise ukuntu bavuga wumva ari abantu bonakita bakiri abasore bakiri bato apana mu myaka ariko wumva mu bitekerezo ariko ikibabaje cyane ni uburyo wumvaga bashyigikira ibintu nakita ko ari amafuti kongeraho yuko ugeranije aba basore numvise baba mu bihugu biteye imbere mu bihugu by'Uburayi ubwo rero nkibaza nti se aba basore ukuntu bakiri bato n'ahantu batuye n'ibitekerezo bari gutanga birajyanye ubwo rero nk'uko nari nabandikiye mvuga nti demokarasi nk'uko umwe muri aba basore yavuze ko demokarasi ari ibintu bigenda biterwa n'ibihugu biterwa n'uko abantu bameze kera nagira ngo nsobanure neza yuko demokarasi ni principles demokarasi ifite ibintu biranga demokarasi ifite uko igomba kubimeze kimwe n'amatora kimwe n'imiyoborere y'igihugu ntabwo ari ibintu by'abantu bifata ngo kuko ngo igihugu cyacu ngo cyitwa Rwanda kuko ngo kimeze gutya ngo twebwe ngo tugiye kujya tukiyobora mu buryo twishakiye nasanze ari ibintu biteye isoni biteye n'agahinda ku buryo kuba rwose abantu barihanikira bakavuga kuri radio nka BBC ibintu nka biriya byo kujya cyane numvise bibabaje ikindi ntago nabura kuvuga ku byo nabana narabandikiye nanone ku bijyanye no kuba ku giti cyanjye jyewe nshimira uriya musaza twagira mungu kubwo ibikorwa bikomeye yakoze byo guharanira demokarasi nubwo atabigezeho ariko niburi we yagerageje guharanira ko mu Rwanda haba ubwisanzure bwa politike mu Rwanda haba amashyaka yigenga mu Rwanda haba ubutabera bwigenga nubwo bwose bigaragara yuko byananiranwe kugerwaho ariko nibura yagize uruhare rukomeye mu kwiharanira
hanyuma se ntabwo ubona yuko ibyo yaba Jean Claude cyangwa se yaba Alphonse bavugaga barimo baratandukana na twagira mungu ubona yuko bidafite ishingiro u Rwanda rwa kera n'u Rwanda rw'ubu ruratandukanye
icyo navuga aho bidafite ishingiro nuko urebye wenda ku Rwanda rwa mbere y'intambara ya 1994 nge nari nkiri muto cyane ndi umusore nari nkiri umwana ntago navuga aho byinshi ariko iyo ugiye mu mateka ugasoma ukareba ibintu byatumye FPR ifata intwaro ikajya kurwana bavugaga muri ibintu byo kwiba amatora bavugaga ibintu by'uko nta rwisanzure bwa politiki buhari bavugaga ko hari ishyaka rimwe rukumbi bavugaga numva abantu babayeho kera bavuga ngo ibintu byo gutoranga ikizungu ngo ibintu nk'ibyo ngibyo uyu munsi witegereje u Rwanda rw'uyu munsi ibyo bintu niyo byagarutse itandukana hari nuko byagarutse mu mayeri bigakorwa noneho byamara gukorwa bikitirirwa abantu bikitirirwa abaturage nyamara muri
make vuga ayo mayeri gato ntago tuyumvishe ubwo ni gute
amayeri ni ibingibi byo gufata abantu mukabikoreza ibintu mu inkangara bakagenda bakavuga ngo bagize ngo ibitekerezo amayeri ni ibingibi byo gukura umuntu mu matora ngo yakoresheje ngo inyandiko ngo z'abantu ngo bitabye imana ngo batakiriho amahere n'ibindi byo kubuza umuntu gutaha mu gihugu cye
ariko subwo ngubwo kuki ubyita amahere kandi ari ibintu bigaragara abaturage barabyivugira ko aribo bizira izo mpapuro umuntu uravuga ni mpapuro akanama gashinzwe amatora kagerageza kagashakisha kakareba kagacukumbura kakabisanga kubera icyo byita amayeri
ndabyita amayeri kubera yuko umuntu wese ushyira mu gaciro ntagashobora kunyumvisha ko umuntu nka Diane Rwigara wari uje muri politiki nyarwanda akiri muto w'umunyarwandakazi wabaye mu Rwanda imyaka myinshi wize mu Rwanda wenda mu mashuri abanza cyangwa unafite n'umuryango ukomeye twafite akari umuryango ukomeye wambwira ngo yabuze ngo abantu ngo 600 cyangwa ngo abantu ngo yandikishe yakoresheje ngo bamusinyire ngo bamwe ngo bitabye Imana kandi bigaragara ko n'abamusinyiye babana nawe cyangwa bakorana nawe nabo bavuze yuko abo bantu batakiro kandi bakorana nawe ubwo rero ni uburyo bw'amayeri bwo gukoresha amategeko mu gukoresha ingufu
ariko buretse gato aho ngaho iyo umuntu abona yuko bamurenganyije ubundi ararega bikajyanwa mu rukiko none wowe uri muri Australia ntabwo uzirimo birabera mu Rwanda uri murahita ufata icyemezo ko ari amayeri
reka bwana Fere rero aho ibintu bitandukanye wenda na za 90 cyangwa no mu myaka yashize nuko abantu birengagiza yuko uyu munsi iterambere rigeze kure cyane ubuse ko nakurikiranye irahira rya Perezida Kagame kandi nkarikurikirana live ndi kurireba kuri telefone yanjye ibyo ngibyo bikoreka neza yuko kugira ngo umenye ibintu biri kubera ahantu ntabwo ari ngombwa ngo ubuhari ikindi cya kabiri cyo kuvuga ngo abantu ngo bajya ngo mu butabera ese wajya kurega uregera ibyo ngibyo rwose byo nta nubwo ari n'ikintu twakirwa dutindaho
ariko urumva ko aho ngaho warangije kwishyiramo yuko urega uregera wabyishyizemo ntawagerageje ngo bamwangire ariko warangije gufata icyemezo
ntabwo ari icyemezo navuga ngo ni icyemezo namaze gufata ariko iyo ubundi kugira ngo ubutabera bwigenge hari ibintu biranga ubutabera bwigenga iyo urebye mu Rwanda ukuntu ubutabera bukora ukuntu hari nka kesi mu myaka yashize yigeze kubaho yari kesi ya gisirikare abantu bamwe barabakatira bukeye birongera birahinduka ejo kumva ngo byahindutse nanone bikoreka yuko hari umuntu uri ahandi hantu ufite uburyo akontorora ibintu ufite uburyo ategeka abacamanza uburyo bagomba guca imanza ibyo ngibyo rero ni ikibazo kubera yuko amaherezo ntabwo bijyanisha igihugu cyacu ahantu heza muri Australia nka 90% y'abantu baza bavuye mu Rwanda baje nahakwiga bari no kuri scholarship z'ibihugu abasubirayo n'10% none se abongabo baba baje kuri scholarship z'igihugu baba baje se bahunga baba baje bakoze ibyaha kandi igihugu kiba cyabahaye passport kikabaha na scholarship kuki badasubirayo kuki bagera hano bagahita bakiga barangiza kwiga bagahita bidekarara
ariko hari n'ababikora kubera imibereho
none ko u Rwanda rwateye imbere karwo igihugu cya mbere kiri gutera imbere muri Afurika umuntu uje kuri scholarship aje kwiga masters cyangwa aje gukora PhD yabafite imibereho muri mu Rwanda subwo ngubwo fere
ndagushimiye cyane bwana Asbere nkundi neza kubitekerezo utanze
murakoze nanjye ndabashimiye fere
aha niho turangirije kino kiganiro ikiganiro cyari gikubiyemo ibyo abatwandikiye batanzemo ibitekerezo ku biganiro bitatu twabagejejeho mu byumweru bishize mwari kumwe na Ferenga Kwaya mbashimire mwese mwaduteza amatwi naho ubutaha.